Yo, this is nigga cool before six. Man, I want my nyan call it.
Edwin Shield, Professor.
And I'm coming sharp. Coming sharp. Kamisha kuli kushesha katani kakwe shangola. Kanani kamisha, kamisha. Kanani kamisha kuli kushesha katani kakwe shangola.
She's all of the kind, I'm sure that's my fafasa.
Open the outside, you have your own Mutima Guante.
Can you can't see Mutai one day? Money went up.
Teaching up, Mutanga Sanga, teaching up. Mimula Gansa, Kuna is up for you, the Mutina.
TV Baganito. Abasira mukanyo wali kwenda kanyo nikomisha iti iti tira
kanyo nikomisha komisha kanyo nikomisha kuli kushesha katani kakwe shangola kanyo nikomisha komisha kanyo nikomisha kuli kushesha katani kakwe shangola.
Tudio kwa isha mera Chicha witwa katusanga tuembie Embo kutu kali samani Nkana lukundo yanje Kenyonje ramani Na kugamba esansa na melodi Omumatufu na moka amoni Niro ilio tandeka nilo nidi Omumbe omutito pobu tagasi Kukwe kule Wiso pando tuzano kwe kule Baya tuwe hale Abebi gamba wanyende mandule Ichizi wanye sike Kanyani komisha
Kanyani komisha Komisha Kanyani komisha Kuli kushesha katani kakwe shangola Kanyani komisha Komisha Kanyani komisha Kuli kushesha katani kakwe shangola.